kuimba ngakalunyi yo wana wana wancha wana wancha yo wana wana wancha wana wancha yo tulap tulap tulawaka simba wakati yeah ani ana video kunaka na kazi yeah and the same one no mochi dala yuko banyo na wali na wamutwala.
Oweta, mvuga makono pesa. Oweta no, baby bondeka. I feel so lonely, baby. No, oh. Nakete kumakia wana wanja.
Wana wanja, no.
Neku imiraka nakayimba.
Nakalunji, no. Wana, wana wanja. Wana wanja, no. Wana, wana wanja. Wana wanja, no.
Wabanga kezo mkwano baby mnazi milantio jukila abo pima omkwano go promise land e chapa nkosentio
na kazi poli wakwangachi mkabalela kusobe na zeninga njochi nikuma vivi zeninga nzisi
wow. Na ye kwa mpesa oweta mfuga makono mpesa oweta no baby bondeka aki so lonely baby no.
Wana
wanja,
wana wanja nyo.
Nengu imiraka nakayimba.
Nakalunji nyo. Wana, wana wanja, wana wanja nyo. Wana, wana wanja, wana wanja nyo.
Nakete kumakia wana wanja.
www.djerico.com